Basango na VOA.
Mbote Boboto bolingo kimia esengo na mitema na binu bayebozuli baku ya golanda sango olokota Lingala na VOA, The Voice of America, lulakala America, wutu Washington, edi isango. Police panzi balandi balamuka ba mekaki kotambola na Kinshasa pe na bisika misusu na ekolo Congo Democratique pona kosenga bonsomi ya seni pe maponami na ngonga na 2023 bato baike ba kangamaki ba betamaki pe ba butolamaki biloko bia bango pona yango kati na bango ba panzi sango baike lokola patient ligodi nkolo ya media en ligne actualite.cd tulandali tatuli Stani Bujakere azwaki na l'hôpital epai muninga mopanzi sango patient ligodi amema maki
na kinai ko couvrir manifestation ya la muka donc na niveau ya quartier 3 tant on a commis na mona deja ezaki failu na muzito bazalaki na la discussion dans la police. Alors tant dans Zokoma, il y avait quelques policiers qui étaient là, qui m'ont brutalisé, batenga mabele, babotolinga téléphone na dictaphone na pour me pour enregistrer na montre. Finalement Martin Fayulu a tellement maquillé.
Nzokande mokambi ya police na ingumba Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo alobi ete police esalaki malamu mosala mwayango po botamboli bopekisamaki lelo. Alimbuli nini esalamaki na mopanzi sango Stani Bujakere azwaki maloba ma commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kasongo tolandae. Na Lubumbashi ba tamboli ba kendaki kotika mokanda ya bosenga na bango ya kosalama pona mi na 2023 pe ya seni ya bonsomi na consulat ya Belgique sima na bobengana mi na police ba panzi sango baike na Kinshasa pe bisika misusu ba pesi sango pe ba pesi liye bisi ete ba komi pesa ko lobela sango ya mbula matari likolo na makambo maye na ngambo na ye Martin Fayulu ya SID pe moko na bakambi ya la muka pameli mbeba ya bayi polisi pe ya bayi mbula matari pona kopekisa makoki mabana mboka mapesama na buku likonzi. Martin Fayulu asingi na bayi molongo kolandela likambo liango.
VOA Lingala na Brazzaville 104.3 FM.
Epekisa miutolelo kosalela shilingo Uganda mosolo ya Uganda na Kasindi mboka ya ekolo Congo Democratique zomi na ndelo na Uganda bolai na Erika Musi.
Kasindi zali mboka yoko na territoire ya Beni na ndelo kati ya ekolo Congo Democratique na Uganda. Kambale Sivawira Barthélemy mbokambi ya mboka eye apekisi basali mbongo banso pe ba imboka kosalela mbongo ya ekolo Uganda e biangemi shilingi.
Keno compatriote konkole.
Bana mbotama ya ekolo Congo Democratique banso bakoki koyeba ete bakoki kosalela nde franc congolais atako bato bazali koloba ete franc congolais ezali komona na te.
Etat généraux ya kelasi ya likolo pe ya université esuka kilobi na Lubumbashi esengami wuto mobumo koya kobanda kosalela système ya licence master na doctorat de konabiso Lucien Kauza zaki maloba ya professeur Alexis Takizala tolanda. Suka na sango na biso yango yo tukuta na sima ngonga mibale pona sango esusu tukuta na pe na site internet na biso ezalaki wabino edi isango.